Girl, yeah, yeah. Baby, Sabla. Sena Fedez. Kwa ashna sakale nza katatia. Muliso kaka kukubisa malala. Somu ina dembalo waza tuba wala nam. How the target you should download to Sabla. Vasi, kolasi. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Vasi, kolasi. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Soma mkatabo kumana ashnats. Mudansa nba kubantu fast. Kunono kugoba ba msiga kaskas. Naba mkubanga balina muwaswas. Soma katabo kufuna bienemba. Fast chorus bafani debenda. Ina di dancehall comfy atenda. Funabu akatabo ni wabatonenda. Kasome yetu natumane vyo yemba. Kano kabiebi bala na kankolera. Zebu anenya na famu mbela. Tulimulu soga kundi tomfamo. Bubu endiamu, we na koliamu. Nivye nsomaku, we na vyo somaku. Pili mkatabo kundi kalingemu. We na kalingemu. Vasi, kolasi. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Vasi, kolasi. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Them better know how ya run them. Stau ya katabo tikuba vya imwe. Mazga mele, bano balwa ye. Funa katabo ye gave yange. Kali mulu so that retu wanike. Mbuba gundi balu mwike. Stau ya katabo bajitire. Niba DJ biba soveire. Ataka kube we sortinge. Mbuka mbabye ya kairike. Akembali kona kange. Kano na katabo ketule kuile. Fast chorus tuvumbuire. Mzeka na kawala kepikire. Buikula katabo tukasome iwe. Tukasome iwe. Fast chorus. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Vasi, kolasi. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Wine and book off. Do it pan the table. Tukuwa vidoko ba no bakuwa mavoko. The girl them are dancing but chinya buto. Girl you a rebel. Me a honorable. Bakuwa chitoko this a dance all battle. Yoli na biafako. Wine and kako. Me no wafi know where you come from. Daga choli na pondi. One more time. Wine and broke off. Do it pan the table. Tukuwa vidoko ba no bakuwa mavoko. The girl them are dancing but chinya buto. Girl you a rebel. Me a honorable. Bakuwa chitoko this a dance all battle. Yoli na biafako. Wine and kako. Me no wafi know where you come from. Daga choli na pondi dance floor. Vasi, kolasi. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Vasi, kolasi. Didi mkatabo. Vasi, kolasi. Soma mkatabo. Vasi, kolasi.